guan singa shots. Gavani guan. Ati polisi wamegeuka magicians, abracadabra unapata umedisappear. Youth fi youth si wote tunawakilisha, tujibonge hook gava itatega ears. Jo wazazi wengi wanalia, jezo viti mekalia, mnafaa kutusikiza na kutuangalia. Youth wengi wameangamia, ina period ovania. Acha tufungue raha. Sikuizi nachukia polisi, wameanza vurugu na sisi. Hatuna ubaya si tunajibonga tuka wananchi. Alienda wapi ya komisi? Sikuizi vondo tunaishi, vondo si tunaishi. Kenya vondo tunaishi. Sikuizi vondo tunaishi, vondo si tunaishi. Kenya vondo tunaishi. Sikuizi vondo tunaishi. We tulizo sikize venye mina flown karive. Uku Kenya malipo ya jenzi ni maride. Ati tot moja so kwetu kunadi ya kinde. Wezi kaka umesota chai tenjena ukinde. Tuko locked in, face not seen. Headlines so shocking, place not clean. Ni vitendo no talking, gunshot scenes. Broly pato ya mgu, jodi ya kablit to death, short story. Sasi ya limadaga ule morio akihepa. Mbulu kumdigia liko medungia ngepa. Ligali tunajibonga juwa na kupepa. Ziki kwangu dawa izi mirista nimetepa. Lyrical stepa, fuck out my hater. Mini kijipush kazi ya utun kuteta. This my life nika ya wiko beta. Blood clad picnic. Kuzi na chukia polisi, wameanza vurugu na sisi. Hatuna ubaya si tunajibonga tuka wananchi. Alienda wapi ya komisi? Sikuizi vondo tunaishi, vondo si tunaishi. Kenya vondo tunaishi. Sikuizi vondo tunaishi, vondo si tunaishi. Kenya vondo tunaishi. Sikuizi vondo tunaishi. Yeah, ati bila fear, back in March kia June come nice. Ya mzali vile tusikia still tuna volunteer. Na tuna make clear, siwa tuna fight ni rights. Tuna pigania juu, life tunaishi. Sikuizi sifiti, kushakua kahiti. Kupik tuma iti, nyime kalia viti. Gromets ya polisi, tumbo wazirithiki. Mandai bigi bigi, tunadai freedom na love. At least to live tena, juu wengi tuna wish tungi live Kenya. Sihami, nasogopi kugenya. Mtubeba kama nambli na mboize.
Nini mbaya na polisi, na MPs ni mafisi. System yote ni ya machizi, ya wana uruma na sisi. Wanahonga makasisi, mapolisi maibilisi. Ebu sare, wali mada bure. Tia gasika tupiwa manze watoi wa shule. Mask on, na demanda wa rice. Task on, hand in hand kwa kila fights. Life bullets, zinatuacha dead. Of course he bled, tears zilikuwa shed. Siamini, tuko na heroes kwa grave. Na criminals saindo wasi wana to slave. Imekuwa slota, tunapoteza mpaka wa dota. Yali kwa na wagotea, but how wali mgota. Muse niambie kuna sunset top shota. Vitu zimetoka from hot, saini hota.
Si tunaishi, Kenya vondo tunaishi. Sikuizi vondo tunaishi, vondo si tunaishi. Kenya vondo tunaishi. Sikuizi vondo tunaishi, vondo si tunaishi. Kenya vondo tunaishi. Sikuizi vondo tunaishi, vondo si tunaishi. Kenya vondo tunaishi. Sikuizi vondo tunaishi.